Yeah, me know. Mama.
Manifest.
It's a whole season.
Funa ndikuseni zomwe zindichitikira moyo wanga ndikusonzeka chomwe ndisusikira anzanga ndi mapepiwa ndikapesa kunyenyeka amabwera nzolengeza hanisopo ndilibe mafuta kuphatikiza ya meshi bandoso yanditera ndikufunaso yandiwo chikhalire ndipateni ndikusamba upanda supu mafuta ndimvera kwa wanthu thupilanga kumangotuwa ntchito chigwirireni ndalama chipezereni kumasi ndipanga chanzeru wakazi wakumangokawa ngati chili chiwanda ambuye mundichotsere ndikhazikike pandikha mtima undiziukira baby wa mama
Manena, chikondi singalama Kuma ine ndikulesa, ulemeza dinda ziona Ndika kala nazo ndalama, mabebi wa mabwela Akuma zikangota, mzewa matawa Akazi embilewa, angu konda zidola Kuma mtimamu, chikondi cha wanimola Unena zona isewe sunga ndijele Wadia zanga zambili pano ndifuna ubweze
Ma baby wa mama
Akunisaukisa
Ma baby wa mama
Akunikuisa magoma
Ma baby wa mama
Akunionyesa
Ma baby wa mama Ma baby wa mama
Akunisaukisa
Ma baby wa mama
Mama,
ma baby wa mama.
ugisa akundi kwisa makobo akundi ugisa
chachap tonde po landmusic.com